Studio Kalangu yande jeni witeri mintai sapo e joi nani habaru je fulfulde. Kori janyali ya mwono, sumana amadu janganta habaru je nani kwe kipa haruji ni endam. Ocha kanyo wani hono fedi hokora habaru je harafile kondarto le duniaru be murtini habaru kondarto nyaw olul enderle nisha. Nyalande itanande do file kondarto fande jile kanyo dukondan gwalame le lady mendo endan unwadame kero le dunia. Yawtere men pinna hande studio kalango no dara tindinoje docteur lati do fille ko darto chawro sukalo pamaroyi dum du ko na darto na fille natugol dabbunde kenoli kan e solareji kor ja hirte modon habaruji mede fulfude hande studio kalango ne puddiran dum e do habar odo mo wela lati du bandi min goto kanyum woni ko hedda kawon ko mayi o yeta kenan Laminu Haruna kanko on hore jora jombiye tedo fande kitari ton endan ni hono magariya leedi zender kanko on do mo golde radio on studio kalangu o dukona ko fuddi golde radio makko ilon lewru juin hitande rawane du nadi din e sappo e jeegom nenne e do metrogal berde kan woni ko kero golloobe studio kalangu hawtaade do inde faaru jondu fedde ami mawde wi'etene fondation irondel min jettina kinnoje ami yaade e koreeji makko kanko hono Laminu Haruna mo heddaaki Allah wan tom buranamo ga endam noni le habaruji ni fa hande yorno mbirmi on ni o tia wadi fa hande du konna habaru ko darto no wurtinugol habaru wakkati warre wakkati be kalido fille ko darto nyaw olol ko nangoto keje bibe adamaabe dundu konna be kiseke wide ke har leedi difa kanyon ko dum buri heewude sanne sanne nyaw ngudu konna illun sappo e jena lewru avril wonno ko horebe hawjibe fille cella bibe adamaabe wurtunno kabar on enda nani habaru mo re hilatu sumana hawrini en do fille ko darto o tia on enda Omar Hama firti fulfulde
no be ujinere e kemen jeno e chapande je tato en jeddo lamnaabe e sikaabe wondube e nyaaw heere wiitengu hepatite sappo e didi lewru october bitido der mabbe chapande tato en jeetato mai fedde jeewore sador maji leede duniya holli ko nyaawgun wadi ko jippi hemun noga e joy lewru avril warde john sappo e didi lewru october le region modi fato nyaawbe be buri hewde donimbe ujunere e keme nayo en jeetato wondube e nyaawgun keme tato en jeegon fu heba kana har ngingimi keme didi e chapande njoyo boso sappo e dido mayne sorwa njena yo godo mariam fahan tawama farobe e wadube dubi sappo e joyi dum buri torrude sanne o cha holli du ko gollobe le loktoroje e wadobe balla fardom no he hojude teddende nyawbe ben e fahande du no ndara kondam no nyangu woni no yara le himbe be
nanar fila challal ni waddi ko minister hawjina fila jamballi himbe e fawar jon challal e do ballaga hon himbe ngadobe mojjer ka indu konda ngadi hono batu no gay lewru october ndu do inde nyalande ittanana gam filla hono yewgo lo far ko darto gite himbe e jile mudun e nyaw gite e ko darto e non e bandum dum du konda ni wonno ko OMS ka wonno fedele duni hawjina fila challal bibba adamabe haali do fila ko darto leedi men Niger wiide ke hondo leedi Niger ni hono bibbe leedi Niger ko watto dido ya tato do hemre kanye woni ko wondi e hono rafi jile lobbe dum du konda ni wumbe ujunaji kembe tato noni se hisama dum waddi ko min jewde mbete docteur Hamza Abdu kawono kawjido fila sarus durudo e fila ko darto bunda e leedi Niger nafisa adamu o yewtani do fila majjum
avant quand on organisait la journée de la vie
demun deni minen djula nyalane itane de ganyawtol gite no tirsi min gada dum to nokure itane ganto amin wala to gite hutteti nyawtol tankam min gatta do sadar magi di min godi wadi himbe godube bawde be balli do fi cingol lokotorore nyawtol gite de gudelde dum hokki min lawol barke nyalane itane de min nendo mine nyauta godube na walla gite deni jomun wari min etan na walla kan deni ko nyautete non wakati goto min nyautan jomun deni yottake na walla ko hitira den saide huttama min kutta hitira den min kokka jomun safare ko hana yubuteden no wada himbe herme ko min nyautata nyaloma o deni hantai jangu min jaran dun yesu
si on n'arrive pas à finir aujourd'hui, on va continuer demain.
Nani horeje gouvernement leydi Niger Brigitte Raffini yari jahangal der region enda motawa le jahangal makngal du konda ni o wadi yilaru nokkuje latir ko darto filan nyibdiji gonna wadi do inde batu ngarowto enan tawa sappo e jeetati lewru décembre ko wiyete tawa sokola ɗum enda an ɗum waddi ko fande bandimin tawa to enna Idrissa Adamu kañum dukonda an tokkiteki yeeyi famoyu noyi wonno jahangal ngal warti.
Je dois dire simplement que je suis satisfait de ce que j'ai vu.
Mi weltorake e golleji di mi wi'i weli kam sanne golleji di no woni no wadira no wodiri laabi mawdi ko gondi no nyibe no he delle gonga golleji di wodi ta waso kola no notto inde mu do golleji di he lamnol wuro gon kaddido ko hokka gan kantol golleji di no hantowan der wakkati kokkaado no mi yiiri bawde no hen do fi golleji di hanta no der mun do pale to hobbe wernete nyibdi mu e to lanadi piroje jippoto fijogo no wadan no wodiri fa witto fijirdeji gadaadi gada
den niveau je pense même supérieur à ce que nous avons connu.
O wonno Brigitte Raffini horde gouvernement leydi Niger to enen tawa ko yi o daro golleji ko non e do inde battu tawa sokola ko banim Idrissa Adamu waddani min golloɓe har fila ko dartu hono saru suji e ministére hawjinde fila sukaɓe ummatore fijoji pirto ɓalli e fina tawa e aadaji meɗen ka en dukonnani no woni e nder murtere golle ko balɗe ɗiɗi ɗum ndu waddi ko keña o nani ɓe kalin dow filla ɗum saabi koɓe gaɗi murtere nde enɗa hannde ndu on nana ministére hawjinde filla ko darto hono fawar joni golleji daɗɗi enɗa ni docteur ɓattiɗo ministre enɗan ko haalto dow filla murtere nde e sewi ketino nano Isaka ɗan Narba hono wakkati mo fanderu ke yeto Adraman landimo o haali.
Le ministre a mis en place un comité de négociation.
Ministre on watti fedde hedore chakamun e golloɓe ɓen nde fedde du waɗi kawral e pelle jinganoje golloɓe ɓen dow filla kulle ɗe ɓe jamtuɗo amma pelle jinganoɗen kalano dow kulle nayyi kulle tati ɗen to fuu ɗittama hoddi gotel ɗum tawa kenana dow filla kokkol goɗɗo yeesako nde ɗo miccita dow ministre on wattino hoorejo janguirde UNGS nde ɗum ne saabi ko pelle ɓen aadi yaade murtere balɗe ɗiɗi ɓe mbi dude ni kungel ngel ɓe jam tingel hebana ka mosala fu be tokkitito murtere mabbe nden
nonni wontiri leydi Algérie no hen fawarje no riwa bibbe leydi Niger ya no to en jahangal do fila tew tewri ɗum du konda wonno se en kiseke ni hono illuin sappo jeɗɗi hande sappo jeɗɗi octobre ndu warre sappo jeɗɗi octobre ndu ko watta himɓe ujunaji ɗiɗo e kemen jeɗɗon e capanɗe jeego e goho kam woni ko yetti Agadez ittowa iƴoyɓe to ende Algérie do riw wama yide Shaibu kañum wonno secrétaire kawjiɗo golleji daaroji filla hono muraduji leydi Niger dow filla waddude himɓe ballaga dow ko yaawi yaawi har filla keƴolal ngur région mo Agadez nani wakkati ko haali filla majjum Moussa Mamman bandimi kañum ko haaƴa halaka neldi min
no
cefe jeenayi waddani nder cefe jeenayi ɗen no woodi cefe sukaaɓe leymu no woodi worɓe e rewɓe kamɓe sukaaɓe fotorɓe nder maɓɓe no woodi ba ɓe leyɗe janaane amma wakkati min cendunoɓe nimɓe leyɗe janaane ɓe ñi min jaari ɗum to fedde leyɗe duniyaare hawjiinde dillanɓe leyɗe ɓen hano kon rarta ɓiɓɓe leydi Niger ɓen dow gomnanti kan hoƴaniɓe teddeengi e fa hannde ceede maɓɓe loore woodi du himɓe hotoɓe nder régioji meɗen yogano kam woni zender maradi gernoyantawa hedde doso
etilaberi
non wontirni nguluji ladde nokkuji tati woni ko yi'a nder département mo tilaberi région mo tilaberi ɗum kono wona les communes mo enzourou kañum e fawar jondu sakoyre ladde e huɗoji mbuli sanne e nokkuji ɗen enda min jewdi e mbiyeteɗo fawar jondu konda ni hono mbiyeteɗo Maliki Jabiri latiɗo kañum woni kawjiɗo filla ko darta sarusi kawjiɗo har filla renugo laddeji e jaaye ton enda tilaberi haruna hono mbiyeteɗo haruna sali kañum woni ko yewdi e makko.
Nous avons eu 3 cas de feu de brousse.
Nguli ladde tati kam min keɓi ɗiɗi ɗi kay min ƴewtinake dow majji tataɓel gel do minen he ƴewtinaki dow mum goto o nder commune rural mo enzourno ko watta hectare uji keme ɗiɗi ɗiɗaɓa oɗo nder commune mo sakoara far soɓɓirde leydi Jambala kando no waɗa hectare uji keme ɗiɗi ɗini nde ƴewama ko wonno wadda ngulo ladde laabi feere feereji no nde min kay miɗo wawa wiide rafi hirnare himɓe kuɓɓoɓe hiite nder ladde kan wonno wadda ɗum noddoji am ni woni hakkilloji himɓe fooɗe dow fi ngulo ladde ko waddata ɗum nde neɗɗo yi'i gulo fuɗɗi no handi andina himɓe law gam mosola heɓe
de mobiliser toute la population pour aller combattre ce feu
Bamako kawon galul lamor leydi Mali Tom Batu wonno wade illu sappo e jeegom fawre sappo e jeetati lewru Octobre 2017 e jeddi odo batu dartina filla mole duniyaru do filla hakkeji bibbe adamaabe kanyi e filla maccanga ko e mardi bondi ko wonno wade le Afrique yannange dum waddini ko fawre jon timidirial mo leydi Niger kandu kononta e le pelle latide njey foto e batu en dan goto e mamita Ali Bouzou min noddi e telephone suba ko en dan ni Alamine Wacha yewdi e makko halnin dum on koro odo batu.
On a lancé un appel à la loi de l'état de
Mengati dande e leydi Mauritanie do ko yawi yo fude nimbe wonbe no durwana gam maccanga ko kam woni Mokhtar Kidal Sira e Abdella Montala no hani du gomnante leydi Mali darna lawo lamu gam durbi didde e maccanga ko hirnyengu leydi Niger yaade Mauritanie gomnante leydi Niger darnino lawo lamu gam durbi de la maccanga ko eludu ujinaay didde e tati kadi min jami ko fedde leydi G5 Sahel singe gam durbi didde e maccanga ko yeru no pelle joddinaade gam jonde jam e denagu cingira leyde denne
fedde lato bal fotorbe bo heddubi sappo e jeddi be leydi Niger te meena hono be jehinto en ende gam batte foyde koppo mawdo mo duniyaaru nenne ne kaydu konnani njama ko be kebi sakki tekki du konnani heccikande on ko be itta ele pide jeta be endan kambe himbe meena be du hande woni ko be ngarto endan ender leydi Niger feseta wadu be tamda dum bonay sanne non ar filoto bal na heb ko ite Maracana kan woni hore mun to endan Bamako galdudo lamor leydi Mali kenyande endam be leydi Niger fiide be leydi Guinée be leydi Niger be tati be Guinée be bafuyi hande ndu konna be leydi Niger fiido wan e be Benin kany e faande be Côte d'Ivoire dum ndu konna fo tana ele nokkure itandu inde be tata salamatu may gatto endan Bamako seni jottere den e yewtere men pinno studio kalangu hande de yorrobi ni no dara filla hono fa hande du konda ni hono wakkati wayl tagul wakkati ji yakunde hono dungu e jande e dabunde nenene andu dabunde joni hendu mun don naata sollareji e peewi e kulle ko sawi sawi e na wallaji ko tawte der mudum dum wad ko min jemi jewdo e doktoro jo mawdo latir kany on endan no andando filla nyaw sukabe o wita kenani faware jondu konda Husseini Ami kanko on endan jewde makko jallo Maryama kende en nan yewtere mabbe tindinojo ko wadi yaade himbe.
On appelle infection respiratoire.
Idum wi e nyawu na walla ko hadata po fali na bi in ko nangata buci na walla kani no memo wa noppi na butte kine na honordi amma durma nangowa buci kam uri andade de leede men balebe ko waddata hano keppol yonkiji himbe no gay e didi do herme be dum buri memugo woni cukalo ko buray duudi joy de leede Niger durma nangowa buce kan anda kando deni tiewama no wada der etol golmin etigol no wada hano sukabe nane bi e himbe chapande joydo herme dena walla ka tampinta arande fu deni nangi suka wulo wulo dum watta nyilbe no banjo kine jomun no uddo jomun fofirta no wodiri wakati modum buri torugo kan woni der peewol ko wodi woni sukabe gattane kaddule peewol e deneedo he sollare yidum torra sanne cukalo kesoy godu koy lebbi tati delle sayde hilnare wadama no rabado law gandeni godudo murakano pofa haddema pofali jomun no hewte don adawawa hodude muraka no dermundo ko hisinta sukabe durmaka be kade jarde huune ko fewi denino hebodo be lotire hediyam buldam der nyaloma de worri labino don ko nyawtirte durmaka farfi jarde safareji safareji don ko hisinta nangol na walla durmaka durmaka nangata buuci delle ko mi yamirta innirabe sukabe jara sukabe mu en de loktoroje gam be kokki safareji dibe kisinta sukabe ma na wallaka
je conseille au maire de surtout faire les vaccinations
e do don ko habaru me fulful tili kedde jam ar wad ballagum me horawe to assalamu alaykum alayhi altinere balanti jam wali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum